Asozi inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba abanyamwigendaho mu kazi.
Icyambere, niba ari system kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki.
Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, akuriye ishyaka Darufa Umurinzi, ntiyatumiwe. Gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be, ariko ntabona impinduka.
Ikibazo ni kimwe, ni uko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba azi ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza, icyo gihe bizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira, atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba kubamukuriye cyangwa se ngo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi.
Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no ku mugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo babafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe,
ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyisha u Rwanda, icyo cyisha Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe ntimuruhari ku ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi iyo bagirira imbabazi mu Rwanda.
Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudaterera nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Congo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha.
Some of these leaders some of whom I was referring to yesterday.
Bamwe mu bayobozi ejo natangagaho ingero bakibereye nka kera hahise, abantu bayoborwa, ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheza inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora, iby'abaturage bakeneye gukora ubwabo, bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira tugatakamba, twebwe abanyafurika murabona iki gihugu. Nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mu kuri.
Can you this, you mean this country, this, yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims.
Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda ikinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo.
You have your people, your own people, barely making ends meet.
Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaba uri hari uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda, witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo. Ikibabaje si urugero rumwe, birasa n'ibya rusange ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma ku bwabo bafite ikintu, niba barakibye, niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya. Noneho uyu mufuka wabo wuzuye ikindi gice cy'igihugu cyabo, abaturage nabo kwigira mu kuzimu. Ibyo ni ibyo tubona hirya no hino. Mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda, kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe?
Instead of thinking of changing what is in Rwanda, why don't you change what is in your own country?
Mu gusoza inama y'igihugu y'umushyikirano hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora, humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage. Uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.
Dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije. Aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'ijana 38 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza ya kwa Perezida wa Repubulika byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda.
Kuri ibibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe, umunyapolitiki Ingabire Umuhoza hari uko abibona.
Nk'uko bisanzwe nyine inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe, byaba byiza bagiye batumira leta twe dufite ukundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri barebe ibibazo birihe nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango uko ingo zisenyuka mu Rwanda ni ikibazo bagombaga kuvuga bakivuzaho mu mushyikirano washize uyu munsi na nitegereze kumva ko bakivuga ese ingamba bafashe hari icyo zatanze kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi
muri iyi nama batangaje ko bashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye ni inama ngarukamwaka ibigomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze iniyemeza izindi ngamba zirambye z'igihe kizaza ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali